Ni nini?
Unafanyaga
fwaje?
Tena na tena na tena.
Yo,
super pete pete sige bebe. Uyo kando sika meke pasi uteke. Siku kine penda sige leke. Niko ready kukupaya weni peke. Super pete pete sige bebe. Uyo kando sika meke pasi uteke. Siku kine penda sige leke. Niko ready kukupaya weni peke.
Bebe teke lete. Bebe teke lete. Bebe teke lete. Bebe teke lete.
1, 2, ngoma ina hit. Kwa sipika sauti na siki kama ngeos kwenye flow. Boy child kurombosa, kantika katika guy child kudondosa. Was na kabisa minatoka nikifie kaka feel kwenye hole. Ana feel tu kucheck. Zigo zimeiva zinaka tu kutoka. Atekwe apigwe mboko haram. Atekwe ya bebu ya letwe. Atekwe ya bebu ya letwe. Atekwe ya bebu ya letwe. Atekwe ya bebu ya letwe.
Super pete pete sige bebe. Uyo kando sika meke pasi uteke. Siku kine penda sige leke. Niko ready kukupaya weni peke. Super pete pete sige bebe. Uyo kando sika meke pasi uteke. Siku kine penda sige leke. Niko ready kukupaya weni peke.
Bebe teke lete.
Bebe
teke lete. Bebe teke lete.
Bebe
teke lete.
Tunapenda vitu real, nini kunde watu real. Juma yang tunadrill, tunachimba chimba deep. Pokisepto wa teen, tunapenda kuzipin. Zile tiza maril, na yo bazo McQueen. So kosho korosho, na chapa zile awesome. Yang amehondowa, amegongwa. Boto kwa bottom, bila korokocho. Giza kamegongwa, nguwa kongo Anaronyo, katuwa jeli boto. Kana sondo na bull, yani Rambo. Kana chok chok, beat kamitambo. Kama piston, rungu viji mambo. Super pete pete suje bebe. Uyo kando sika meje pasi uteke. Siku kine penda suje leke. Niko ready kukupaya weni peke. Super pete pete suje bebe. Uyo kando sika meje pasi uteke. Siku kine penda suje leke. Niko ready kukupaya weni peke.
Bebe teke lete.
Bebe
teke lete. Bebe teke lete.
Bebe
teke lete.
Nikuvuje kwa maparo kuna giza mavimboko ndani ndani adi ndani kwetu si wa aramu tukidonda zima nare bana vako ijatosha girl jam na upe kinama kesa lolo bana keso kinama kamgaro nikudare bila mboko nina klari na mashashka bunduku chuma ndani sikia fit hakuna nduru bom ni mamiti.
Super pete pete sige bebe. Uyo kando sika meje pasi uteke. Siku kine penda sige leke. Niko ready kukupaya weni peke. Super pete pete sige bebe. Uyo kando sika meje pasi uteke. Siku kine penda sige leke. Niko ready kukupaya weni peke.
Bebe teke lete.
Bebe
teke lete.
Bebe
teke lete.
Bebe
teke lete.
Nye.